mukwano sonyiwa amazima bwoba ngonjagala sonyiwa kiriza kwetonderera banemenye jukira tina wosobya nonetondera ena nange ne kusonyiwa manya nange ndi muntu lwenemerera panirira sonyiwa ensobi zibawo sonyiwa mukwano netonze nzirira mudale omutima gwobambi takukweka kuba gwe wange sonyiwa mukwano
bibera bingi njagala tubere babiri okwagala nze kunemye okupima kumenya omutima gy'oliba kimanye olunetaaga liba nkulinze birozo bibera bingi njagala tubere kwagalanze kunemye okupima kumenya omutima gy'oliba gy'oli kimanye olunetaaga bw'oti liba nkulinze ogala nyuzi mpulira mugwano nsuseko bambi ulibe kulabo mutima gwange ubirako lusonyisonyi besali nanze lulinga gonze nalemera ng'omwana simanyi oba ndikumanyisa maaso kale.